In the morning for the sunrise, snap it, go to kwa old mic. Candy grandma, we gon' be alright. Wano shanga sasa pisha side. Young niggas in the big dream. Who a guess of all a soku spend? Kila demo squeezy ice cream. Nando man, I'm cheesy sino wengi. Utapenda tachuke level haufiki. Ukishuka na shuka tunakweka kati. Wanataka mada, hit the paparazzi. Nimezima rada, nigga wadu wanzi. Yeah, you know, I got to go. It's time for dough, but come back the flow. I don't see it, no. Kawe best bus Joe. Sometimes na yumba, sometimes tusmama. Kipata mavumba, ntabienge mamama. Wakule na kunja, tusweze kusmama. Ela mkubwa kwa tumumba, tunapambana. Ain't nobody better than my click. Level chafu, how fuji. Shadja mini, leta mashabiki. Ni washushe kwenye zao peak, yeah.
Changamoto za maisha kuishi ni fursa. Majira mengi hupoteza imani. Hasira zetu ziko mbele moyoni na akili kichwani. Lakini Raman, mema third thing got a staff in my head. You better don't sneak if I catch you my way. You better don't sneak for the world, don't delay. You better don't deceive, just believe in my rhymes breezy. Nowadays, some guys are failed. I never know, yeah, never told. Kifesi janga, unapepe rusha. Unapanga misa, zinakuwa tisa. Inazidi pressure, zinakukondesha. Izi ganzi ruksa, mwika kuzi rusha. I'm just fine, walk all the way along. Japa shida, zinakuwa lamb, so.